kikata udari,
kiuno udari,
kipanda udari,
funshangwe anajiajia.
Pose
kulivo fundi nyumbani kwa baby my lady, tamuala tamuala mama tamuala,
ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady, tamuala mama tamuala mama
tamuala,
mwanoko wako tamuala, ukiniguza tamuala, na tukicheza tamuala tamuala tamuala.
Eti baby anapenda, anapenda njaro za kipole pole, yani mwendo wa kobe, 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 kobe. Kashirika anapenda, katuma yai na tu soseji, alafu mwendo wa kobe, 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 kobe. Na mwaga ja sho sho sho, na topa na pepo popo, shote kama ya Ronaldo. Tucheze tu by Buddha, my moon hata ki pressure. Oh my lover,
oh baby, ukinikuza wanitia haya
haya,
na unapokata chumbani mama unanimaliza.
Ai mama mama, huwa ni madam mama, huwa ni maliza mama.
Itabidi wafunge virago,
warudi walikotoka.
Chile pepo mbao,
unaponi akwa mbezi madali, nasikia tu pepe kama risasi, nanti pepe, nasikia tu pepe kuruneti.
Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady, tamuala tamuala mama tamuala,
ulivo fundi nyumbani.